Me not die, could relax. Now my youngs, my things, design heat. See you, Gillette bus.
Teka anabo volume leo na tunisha hadi so nikipewa notice misimani
basi kamata banyuka we nani tunafanya mama ziwana
di tacheza na rada ya warembo selecta
sana hiyo tempo superstar
dodge 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 sahani dodge hepa dodge vikombe dodge dodge
superstar
ati mande ni kazi Tuesday ni katu mande Wednesday si jale Thursday na ngoja Friday Friday
Kupurumisha ngoko kama generator
Ola la 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 Ola la 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 Ola la 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 la
Twende
Kenja ni buaya
This is Kega Music
Mavo on the beat
Kuna nduru za kuza, nduru za kunya Nduru za kujam na nduru za kujam Nduru kuaminika waga nduru za madam Nduru za mistari waga nduru za kalam Nduru za mafans, nduru za the gang Nduru ya politician waga nduru za mafans Nduru za exam, nduru za kukram Nduru za ketepa uleta nduru za macham
This is Kega Music
Man a bad man
Mavo on the beat
Amplifier, amplimoto Amplifier, kula moto, kula kaya. Amplifier,
amplifier,
amplifier, amplimoto. Amplifier,
amplifier,
kula moto, kula kaya. Amplifier,
amplimaki.
Kuna nduru za kuza, nduru za kunya, nduru za kujam na nduru za kujam Nduru kuaminika waga nduru za madam, nduru za mistari waga nduru za kalam Nduru za mafans, nduru za the gang, nduru ya politician waga nduru za mafans Nduru za exam, nduru za kukram, nduru za ketepa uleta nduru za macham Nairobi, most wanted Joe, Nairobi Nairobi, mina trust to do na rosary Amplifier, amplimoto, amplifier Kula moto, kula kaya Amplifier,
amplifier,
amplifier, amplimoto, amplifier
Amplifier,
kula moto, kula kaya Amplifier,
it's enough of bad mind, the more fish we retire Overstand, we can't stop, take it higher Wanna give up, like we long, so we bring the fire Man, a lion, see the king, no retire Amplifier, just a girl, them be buyer I get a youth, I sing, we anthem, ka choir Up, turn, I realize that we fire Only pa vibe, I come to a Maguire
Alvin Brown
Okay Kama sezi buy gari, nita buy mzinga, bora zote zna Kama sezi buy gari nitabuy mzinga bora zote zinatubeba
Okay
Kadema naitwa Karen na tabia nza kayole bro mwambie kwenda
Wewe
Wanna fit it
Alvin Brown
Okay
Kama sezi buy gari nitabuy mzinga bora zote zinatubeba
Okay
Kadema naitwa Karen na tabia nza kayole bro mwambie kwenda
Okay
Kadimbuda nika supu, kanapenda supu na nika pump Kita nyusi ya rakishe ya ituku, nizingri na nizuzu na kinyamba yeji
Nilika suka kwanza nkiwa saloon Nilipenda dhudha kama nilithigun Washa pulizia moshi kama balloon Sai Canada indizu nezathani baboon Maziwa waga white ama waga maroon Nilisikia jua kali alienda kwa moon Nilithani simple boy waga cartoon Nilipata anatoa lunch ma afternoon
Kama sezi buy gari nitabuy mzinga bora zote zinatubeba
Okay
Kadema naitwa Karen na tabia nza kayole bro mwambie kwenda
Okay
Haka kadimbuda nika supu kanapenda supu na nika pump
Okay
Kita nyusi ya rakishe ya ituku nizingri na nizuzu na kinyamba ya jishuku
Miutu si buda yako niko inmental Miushika haga periodically Kama Moses kata maji biblikali okay. Yeo nyamba kande nga za military Akio na penchora saba physically Sikia wansa spirit ni za spiritual Team sezi betia ni arsenali Kauna okay. die vita broken individually
Okay
Kama sezi buy gari nita buy mzinga bora zote zina kubeba
Okay
Kadema naitwa Karen na tabia nza kayole Bro mwambie kwenda
Okay
nika dembuda nika supu kana penda supu na nika pump. Vintage musi ya rakishe ya ituku ni zingri na nizuzu na kinyamba ya jishu.
Yosa aligonga ukinyonga anakonda. Kuna dundu kienda lazima roo itadunda. Do zimesunda poka ni wamuda. Nasikia mbogi ya karakili ya meyarunda. Ati this jakabuda fufuwe kilipunda. Demi yako ndetalie vitu akikuto. Roll na mabundas form ni kibuda. Arimta mwe chakula ya huda ni ya muda.
Mini Hitler, dictator, nyonga iyo haga, ango theta, chora saba, mama sita, doo zangu zinchuna kama speakers, few centimeter ni memoga mita, acha nikaelembe, baksi, okay. Zika meiva kama embe, chap chap, basi nakameza kama tembe.
Kama siziba igari, kitabati,
igori koma nyanga riko, igori koma nyanga riko. Kori koma nyanga
yeni kiki ni gari kubwa kubwa yeni kuela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni yawanga ni gari kubwa kubwa yeni kiki ni gari kubwa kubwa yeni kuela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Alisema wezi hubiri sare. Erin kai area kuliko chasande. Mapepo ma area tutuja na ngwelo. Kingwelo kiwa katukiwa kidale. Ngale sare skizia kimale. Ka unapate nitaje nikate. Shereka deli na mande tusere. Na pia weekend kuchacha na debe. Yeni kiki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Yeni kiki ni gari kubwa kubwa yani kwela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Atiye mtaro alivulala ndani na kijenga chuki chekia pake rangi kichoche mpuzi bebo kama mbuzi bei ya pizza itadabolia simiti kana chapanishwa kana enda kakimbunya geuza kujazwa mdomo dekia chimu kitambi jumimba ni ya muda chimu kitambi jumimba ni ya muda.
And every verse, and every verse, can you allow me bounce for me, mommy? Yeah. And every
DJ Jones.
Record your music at Superstar Studios for just 10,000 Kenyan shillings and get free marketing for your music. Contact plus 254-743-364-259.
Mambumbaya.
Superstar Records.
Tuna Rivers.
Kabaya.
Tuna Rivers.
Reverse nikipiga lazima kahaga kabamsu ukini suka ndio nijipe kwa na ganji sio clout. Bendera naweza pandisha nilikuanga scout na nidai jitetee usizunguke round about tai. Mimi sina fujo nani. Dogo dogo reverse yani. Piga dry dry chesa yani. Ratish ngwai choma ubani.
Twende reverse kama mtotana. Kwanza vile umebeba we ni totiana. Ai inama basi tukipatiana juu hizo du da zimeni bamba. Ai magigi magaga magigi gigi gigi msupa we dada una vitu bigi bigi magigi magaga magigi gigi gigi msupa we dada una vitu bigi bigi.
Step to the right one time to the left then pose. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you allow me bounce for me mommy pose. Tuna reverse. Tuna reverse. Tuna reverse.
We reverse mina cheki nyuma. Ikikwama tutasukuma. Ukigonga kitu usipige break. Endelea ku reverse na mawetete. Ako kadem kame come through. Na yo dress yake see through. Itabidi nime save ganji. Juu after ku reverse ni maternity. Izo mahaga vile unarombosa. Ako kamini kana songa songa. Ako kathae mina ona ona. After ku reverse nita onza onza. Oya oya.
Step to the right one time to the left then pose.
Wakwa nko.
Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you allow me bounce for me mommy pose. Turn the reverse. Tuna reverse. Tuna reverse.
Nimefukuza swara mini king wa jungle. Jungle D.
sai niko fishing. Fishing career tu seza meru meru. Meru deli wako jing na majong. Jong ni uding jing mong. Dimong alichapa sama ong. UN bian na doni eng. Na usikose pia bolo yen. Oh kudush madi kwa gadush. Ah kwa diro okoko emadon. Ah kingdom leta washa kitu. Luchi na manzele tu reverse.
Step to the right one time to the left then pose. 20 reverse.
Kuna nduru za kuza, nduru za kunya, nduru za kujam na nduru za kujam. Nduru kwa minika waga nduru za madam. Nduru za mistari waga nduru za kalam.
Ati Monday ni kaze, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday, Friday.
20 reverse, 20 reverse, 20 reverse.
Ati Monday ni kaze, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday, Friday. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la.
Tuko rido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtaani litoka hadi kiwa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kamejaa kuna gases. Juu ya kunyonya jug sipendangi glasses.
Nadhani satonda kwa na ganje ni nani. Hata taka makali tayari. Buda sai niko maji na imagine. Mande na niko kazi. Mini big big boys yezi kusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ni waribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kaze, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday, Friday. Oh la 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 la, oh la 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 la,
chiyo mio.
Oh la 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 la,
oh
la 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 la.
La la la, chiyo mio, bala ma weekendi. Musere na maarif kadhana. Ma painting, magala wana sanif. Shasha meditating, na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Wendo kwa koso kwa najileta leta. Bono funga long show kami kela teta. Elevator, kijana kadogo kakoe na diseta. Wita leta.
Juni weekendi leo tunambleki. Atuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye irori. Leo pilo si manyoya kuna bongi. Ni personality gathe si matembe. Jumangoko wana die tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers cha
kuna sacha kujembe.
Shabana nayo nayo bana selector. Chundisha kinande bakisha biki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selector, selector, cheza na iyo tempo. Shukisha bana nayo nayo bana selector. Chundisha kinande bakisha biki anateta. Cheza na rada ya warembo. Niko maskim nikajo nimeka sunda. Kangoko kakikama teke joni za bunda. Alafu kamebeba vile miwanga napenda. Nibugi benda, nibugi benda. Niko maskim nikajo nimeka sunda. Kangoko kakikama teke joni za bunda. Alafu kamebeba vile miwanga napenda. Nibugi benda, nibugi benda. Kasunda kangoko kakikama teke joni za bunda. Alafu kamebeba vile miwanga napenda. Nibugi benda, nibugi benda. Niko mastim nikajo nimekasunda. Kangoko kakikama teke joni za bunda. Alafu kamebeba vile miwanga napenda. Nibugi benda, nibugi benda.
Nika unda, mbosho na mapunda. Sabe za kibanda, mastingu za kibuda. Bogi, bogi, bogi benda.
Nibugi benda, kasha sarenda. Kamebeba vile miwaga napenda. Na mini kikateka, kejani tunaenda. Tika metoka KU, lazima kata KU.
Motura inafanya kachele We juni maska ichil kachome We kanoruka meme Kadesh impala makucha ni za panta Suri ni kashawla
Sika chura ni kabata kanazitoka Kama rumba sakata kanaziyokota Simkamba lakini ananibamba Kidai kunitoka na kafunga na kamba
Niko mastim nika joni meka sunda Kangoko kakikama teke joni za bunda Alafu kamepepa vile miwanga na benda Nibugi benda Nibugi benda Niko mastim nika joni meka sunda Kangoko kakikama teke joni za bunda Alafu kamepepa vile miwanga na benda Nibugi benda Nibugi benda
Chiki Jezesha paka dombolo Hizo bigi mawololo ndio napenda Cheki angolo utadhani bogi benda Naongeza toke na kawasha kama tester Snapchat mapita kuteka Hakuna mbrba kodonda mekabeba Beach Batman asanta kanchafue meza Ameleta kiongozi kucheza
Kwa mavitu kila siku za kalenda Utafata na jituma na kuna mali naenda Kwangu mapezi peace na magosho doni tenda Na kapiga walenje kwa cheki kana nipenda Mpata ngoka kitu lazima jonda kuwasha Natako nite chibu juu kwangu wendo tanasha Wengu sema ni juju vile jomi uroga Na pendo kiwa juu na pendo joki nigonya Niko maski Nika tebi peka kumuta kakoko kakikama Tiki joni za punda Anafu kamebeba vile miwa kuna penda
Me not die, could relax, now my yanks, my things, design me. Me not die, could you nice, now my boys, my shash, kitak see. See you, Gillette bus. Sim Gillette bus, design he. See you, Gillette bus. Sim Gillette bus, design he.
Hey, this is your girl Vivian, and you are listening to VDJ Jones, the superstar.
King Fizzo on the beat.
Jesse Jinga. Jimbedeshi jimbedinga Josephine
Sunajua tuninani
Superstar Records
Yeah, yeah.
There can only be one king in the jungle
Sunajua ni Kenja ni mpoyo
Me not die, could relax Now my yanks, my things, design me Me not die, could be nice Now my boys, my shash, kitak sin See you, Gillette bus Sim Gillette bus, design me Gillette bus design hii
Nimetulia na mandong Na kiateka anabo Volume leo na tunisha hadi so Nikipewa notice missy mind Loni good vibes na mangwaya Kisha mawarosho kwa vaite Nishike jaba na maboys tuchane Nasikia kuna pengwa na kuja Tuchange tutumeza uba Leo ni kutema na kukuta Yo, sameji beba Alexa, play nyonya
Me not die, could relax Now my yanks, my things, design he Me not die, could you nice Now my boys, my shash, keep that same See you, Gillette bus See you, Gillette bus, design he See you, Gillette bus See you, Gillette bus, design he
Bus, bus, ebu katika, mikono chachisha Kani moto tunawakisha Ni kuji nice mam zinga tunazamisha Usilegeze buda bada waitisha Ni kurelax Na mapuff puff pass Na tumejipin na makapaka das Hakuna kuswipe leo tunalipa cash
Tuna party tukiserembete kajo na makuanti Kagial dema wine kulu kulu jumping Napenda big body dhumbu to the wobbling Alumbu tutashimbetika na makali Get crash na kutora hamba tani Jukani shash ni mejide mbete shaza chwani Leo kutembete ka diva wangapi Na daika leka nyombo doi juniko na taki
Me not die kurelax Now my yanks my things design he Me not die kuji nice Now my boys my shash kitak si See you Gillette bus Sim Gillette bus design he See you Gillette bus Sim Gillette bus design he
Staki namba mina taka kukukuna Kama pombe vile na kunyombotonya Stare mbete fambatala piga kengele Machumbudura zao ni makelele Kio mbatashe sambatasa kitunase Zikishimbitika na kupambatasa Hambataga fambatala niko chasing Zikijipa jambatanga niko blessing
Wejilete nita kupiga vidim ukitaka utete Leo ni kukata na mizinga ni tepe Mademo kibleki badeng ni wateke Juzi meshika design mina staga kakiwete
Chikiluku tunifisa ni medunga fete Na fizo la mefunga beat kuliko kamete Manyonyo wana ni bamba wako sete Design ona kata kiuno kama chete
Me not die could be nice Now my voice my shash Kitak see See you Gillette bus
banjuka we nani tutunafanya mama ziwa nati stata fasta tamuka indo mi timba kwa fit timba kazi bakazi
tapata metuko sita nilichora sita akanipa tisa na una tells mi nataka kupa kichwa lia 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 tukiseti mbichwa
rapa kata sharabara na kata mirapapa na kata kwa kuroga mingata kama sadaka na mkula ni swadakta kaptura ni mekata ni chumana
basi kamata banjuka we nani tutunafanya mama ziwa nati stata fasta tamuka indo mi timba kwa fit timba kazi bakazi
Superstar Records
DJ Jones
Black Market Records
Sunajua tu ni nani
It's Jake Day on the beat
Rapa kata, sharabara na kata Mira papa na kata, kwa kuroga mingata Kama sadaka na mkula ni sotaka Kaptura ni mekata ni chumana
Basi kamata banjuka we nani Tutunafanya mama ziwa nati Stata fasta tamuka indo mi Timba kwa fit, ziba kazi bakazi
Mayinga, yinga, linda shabwa rinda Onda iti nzizi Daido zinda Mbuzi ndorende waleta beef na kuchinja kijani Sijai kosa mie kingfisher Lately I'm having a shorty now for dinner Sister na dine mchipu kiunjiva
Gigi na run hii Gigi Demo ofisi na spendi mafisi Kani mstinji sidai yo ndizi Fishi fisi kunyonga ndio tizi Kame tuko sita Nilichora sita akanipa tisa Na una tells me nataka kupa kichwa Lia 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 tukiseti mbichwa
Rapa kata, sharabara na kata Mira papa na kata, kwa kuroga mingata Kama sadaka, na mkula ni swadaka Kaptura ni mekata, ni chumana
Basi kamata, banjuka we nani Tutunafanya mama ziwa nati Stata fasta, tamuka indo mi Timba kwa fit, timba kazi, timba kazi
Sultamu wa kuoga, ni kutoa panty Nili face joe, ndio nikaita hari Cham relax, asipenangi mabani Nilinyorosha dustin, ikatoa rangi ni naswali Shaipewa ukatetemeka migu Hini dhafu na divide by two Ninaboza shereni full vibe Sini mbogi na riko akisamu
Kumbafu atidema liundo kutoka kwa mbavu Kumbaru, squeeze ni lisare za manyaru Saru wa manyaru, kibiriti kifaru Washa kalaita, hiyo nyaru ni after Demi angu ye umon, batumaliza na laughter me Ni firefighter, heavy lakini lighter Dark ninja lakini future ni bright Na saka demu moja ametoka juu Jamaica
Rapa kata, sharabara na kata Mira papa na kata, kwa kuroga mingata Kama sadaka na mkula ni sotaka Kaptura ni mekata ni chumana
Basi kamata banjuka we nani Tutunafanya mama ziwa nati Stata fasta tamuka indo mi Timba kwa fit ziba kazi bakazi
Meubambika na text kama
Uko nishafika nimeva dress Kunyesha isha isha si unitoa stress
Kekekekeke
Shake it a bam bam, packin' the jang jang Kunde shas official radar, sinu wajanja Tupiki chai na ketefa, yato ni ganja Ti, hini fanta, tunakata Hini rasta, mana gangsta Sema ngote kwa kwe uguzo cheke kwe 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 Minataka sante punda, rrrr, nipi teke ke
Maneno yaku bita shinda adi morsik Nakama boss in vitamin,
I don't fight you
Narabe ineza futa yo career race Na pia juta juta cook the beef
At your own risk
Hini lambo tanda Subaru can't race it Big ego koko jambo, let's face it Luna han kabu lingo I can't take it Nina swali hey amigo Can I kick it?
Oi 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 Bad vibes I'm allergic to Oi 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 Bad vibes I'm allergic to
Uliokoka na bado jo umoka buda So unakula tu mokoka ukitoa ushuhuda Unajifanya we mreligious na unaroo ya Judas Unabitray manijas juu ya salasa buda Roundi tumenona kapa kaza buchari Na sura kamati yangi hapa kuna forgery Cheki cheki mimi clean up nice Oh shingo maji maji see that eyes
Mondem
man dem. Niko bass na ma gal dem. Gal dem, tuna bless, tuna ban dem. Ban dem, bad vibes, mana kill dem. Kill dem, yeah. Mindo kimping, ma easy painting. Mana fresh team, na siko flexing. I got the juice, na siko blending. Nime stand up, lakini bado nina blend in.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too.
Tonete barafu we diari kini dukuru none joe madafu we rute hadafu doe de dhahafu cheta wanya pura na disoka gana dhuda didaga gasugu asio age no gufuda ekera kera tukia kutigana na gya kwa na doka nehere maudu matare na fata boss, I'm not just somebody, I'm a limitless force. Africans are lost, better bring him back to poor. Call yourself a lion but you just a house cat. Gotta switch that, flip it like an acrobat. Mambo bado bele yaku cheesy. Catch up with me, utafall kama dizzy. I mean, I'm one off, no no match up. You need backup, I just add up.
Kusongesha kidere speed is on 50 tukipunguzanga kede kaende kaende ziraru raruere party tulifika kama tushakata drinks inamaanisha kutoka hapa joto na mix shada ina lula mina jing matagin sezo shori anarusha nisha sianda kwa scene ati yo kama mimi tupige makofi 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 tupige makofi. Get my coffee. To be get my coffee.
Yes, yanda ina club, kwanza baby ukitoa kuna ni mada nina dry hella baby juu ya ass. Kakikula hiyo solo ndio najua una ass. Yo dira unafani booty pant unafaa pale coast kwenye beach. Atajua you are my bitch, si utani hiyo haga itafanyo kwe rich. Wengi wanameza mate but tutadu nini tipito, tipito, tipito club. Covid ati mimi ndio gosh, toko nilikuwa na snadi na chai. Kimangoto siyo moto nikipaji kushika pesa jo mtoto. Hizo bossi ya wangati bazu nikibanja wote wanakula moto. Wanadigi mkono zangu zimeja. Dumango toto wote waujua mimi mudi fimbo moto fimbo moto.
Yo kama mimi tupige makofi. 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 Tupige makofi. Tupige makofi. Tupige makofi.
Fande. Geu kama mimi niko kejuma ya doshi. Sia mebeba kola bigina ni comfy. Soft, very spongy. Muka teka ndani ya keja neka nyororo kwa kunji. Kurombo sazi na titi jenda juni bounce. Dance, baby suni shike kani sanse. Neza hepa wira ndo kapungi ni kasosi. Uwe, a baby ni nachuma ya mdosi. Ni wawe, mudunga masinda no kaza hosi. Napiga misumari chukumba ujo sikosi. Gai, 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 gai. No moka na ni bainda ini pate niko high. Hey, buda niki baingwa inapenda kuriri. Mamande kazi meni wai. Walai, hili ni uze mayai. Kuliko joni sote adi ni jite uhai. Uwe, uwe, uwe ni ya fandi.
Wow.
London, London.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Imanga, napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white. Nika medai, ako machingri mangwai. Nabia light, kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mui kasi miu omekalia.
Kuna shanadi ya mkuu sheria. Lazima mfuate juu ya serikali. Askari sura yake wevi kaya kali. Kali sa
lazima ufuate kodi.
Sa kodi basha tuwezi get cozy. Corona corona tulishikiwa kwa kona. Na mbona unendesha ni kamoko na kolera.
Afande sa
sheria pia ni wera. Kukata maji muna jifanya musa. Na nusa watoi muliomba nani ruhusa kipusa. This time tulibeba jovi. Unidorende hatuta hata za hono.
Mimanga napenda life, napenda dema na jidu. Ati amevai, kama ni luku piga white. Nika medai, ako machingri mangwai. Nabia light, kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mui kwa simi uomekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Kata maji na sambuka. Nikibleki na zinduka. Nishitani ya mipanda jini mkata kamba. Serikali na pindua. Mi
kiboko yao wakisleki tunapita nao tena haina kuchao
yani baby wendi mama yao
afane pita ndani yani we chuma inalala ndani ndani shamra shamra za kipapi we enjoy the party tunapiga sherehe yani mpaka kuche tunapiga sherehe yani mpaka kuche
ni manga napenda life napenda dema na jidai ati amevai kama ni luku piga white ni kame die ako machingri mangwai na be a light kukata maji ni sheria warugera inama chuchumia hiyo ni mwiko si miu umekalia ni sherehe na itaki masheria sheria
Manzi bora na homos Chali ni chali bora majomos Wote kulav, wote kupomos Wote kulav, wote mamonos Manzi ni manzi bora na homos Chali ni chali bora majomos Wote kulav, wote kumonos Wote kulav, wote kupomos
Leo ni kuwa kaza kaki funiko ya gas Alhamdulahi bora akobash Awe rat fulani bora anas Ama ni tiang fulani amepewa sas huh. Kila mtu atapata sazi yake ha, Hope msia kukamu na manzi yake Kila nyani atete kazi yake Ukinyimwa hadi chenye west itabi yake Rat race ni tembape Sugua surface adi wake Wengine patents kamu gabe Dani na big gens ndo manake
Nenda kumya, nenda homnya Juzi mashika Nkururi Gari sina jomta Sina jomta, gari sina jomta Sina jomta, gari sina jomta Soti sikupendi maria na we Sikutaka mtotongo fanane na we Na sikutaka mbogengu wendane na we Madheke skuzi wa play mascara we Ni hodi wa moranga kichomba ya kiwalae Sizi ona haa ni kinyorea Na hizi mabidhaa naona ni kichorea Na katha wakathaa na chiki ni zaorea
Nataka ni kunye, nenda home nye Juzi mashika, mkururi
Gari sina jomta Sina jomta Gari sina jomta Sina jomta Gari sina jomta
Ti, atoti, atoti, ti Katoti, wacha songe gia Nyo kende loki, anade mabia Apige tu magoti, doman, doman Kaki go down, soma kaki Tupo mbao Nisati zile pute niko nini Supaduki
Kote pili tana kibichwa Moro na jikweza kuwagisha Pogino ngoja kota pitisha Sorada safisha Bada dande mambo kuisha Pavo juu ya bichu na juu
Cheza nika unakuna kichwa
Kona penda gama mtoto
Cheza nika unakuna kichwa
Kujua kileta na kimbichwa Moro na jikweza kuwagisha Pogino ngoja kota pitisha Sorada safisha Bada dande mambo kuisha Mavo juu ya bitu na juu
Cheza nika unakuna kichwa
Kona penda gama mtoto
Cheza nika unakuna kichwa
Kimok, ulalala, ulalala, kwani wajui joke, ulalala, ulalala, asalamale, niko mate, te, ataka ni trap, tuko na ben, ben, neza kamle, len, ataka ni beb, wagwan badman bablikan, nataka yonduru ataka sifam, ilani ni caption na ikwagi fan, Kuna kisplashing kama dam Bam bam, tiki tiki bam bam Rhythm, neza kuimbia mbaka rhythm Keeping, jifty, tifi There's a meeting in my bed
In my bed
Cheza nika unakuna kichwa
Kuna penda gama mtoto
Cheza nika unakuna kichwa
Kuna penda gama mtoto
na kwa chomu sini hande. Jina kubwa kau juu isi usare. Msupa nta kujengea di palace. Weni mrembo na kulaga nini ngware. Kauna dari nta kufikisha kitale. Road trip usijali nina license. Ushani teka wa like a fande.
Kuna kichwa. Kuna penda gama mtoto.
Wash and wear, I swear. Madush kuzimada na kiguto na kifea. Makwela kuwakunywa design wezi compare. Si fair, vile masoshuni kwa milia. Ukimada tokens italia TTT. Nina mandugu wapo indasi kamiti. Nisema kabla Fadela niandikwe kwa ofisi. Heri nikachora na matatu kwa mati. Sunikatikie nkweke. Ndani andege tusepepe. Kuja solo bila rendende. Niku spoil na usime pembe.
Seza nika unakuna kichwa. Washe, kwangu we ni poshe. Supa kiwoshe, vyombo suzioshe. Na manyo nendani, nusiambie jirani. Sunajua ni ya nani, oni taga Messi. Kejani na gesi, tuende nizipashe. Ni kuwashe, story zizichache. Kwa bedi ni kufuate, vigane mate. Ule fala mwate, kuyako niko taste. Kakisima na mate, wild bass ndo manake. Ala fujo, badai ni kamuvi dem dem. Na juni usiku, teren 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 teren.
Mavo on the beat.
Ni kuwa.
Yeah, the hits keep coming, coming.
Psycho,
Ogi Genje.
Superstar Records.
DJ John.
Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Gang get on, we are take it to the top.
Yana mabing bing, mangose unita ring. Bingadi kwa ring, ni manako luna kula maviding. Niko jonka jing, niko steam. Me uzi light na acha wa medim. Ju esto to get on na wapeleka na stepo. Hata kakuna kafi mula langa kwa depot. Mabis kuwanlish kusafisha ni kadeton. Nilibai kwangu saizi siishi kwa renton. Vile na wango wa meno utadhani denton. Mindo chizi wa mziki ni ite menton. Jina iko kuta zote zabe adi sento. Lukini cross vuka boda kuja ghetto.
Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Gang get on, we are take it to the top.
Baseline ukiwine kwenye flow. Sicheze poka, cheza na motion. Ngoma tamu, ukipewa potion. Life bond is, na take over kucontrol. Nimemwaga kitu kwenye party cup. Ziki kushika, piga chumu, siku sipigwe cut. Chagua maini, kakushike tupa mabat. Nimesoma, high grade, sija chimba pewa sat. Tuliza clock, hustle big na yo ganzi na weka kwa sat. Siyo bank, maintain, we maintain. Nikupak kama ka. Yeah, yeah, nikupak kama ka.
Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Bad way bad gang, bad way bad. Gang get on, we are take it to the top.
Super Johnny koma, nda kueka kwa koma. Na kaza na mziki, mashida nike koma. Nilisoma, lakini sikuwa chopa. Semistari na choras na skizwa di kwa chopa. Nilikuwa na wapona, kidogo mpigwe kopa. Sagoja kaniona, kanipeleka na rada. Saa ini kola ini kama nimepigwa randa. Itabidi meamini hapa yendo good father. Sati we ni ganja fomo gope kumtaja. Yeni zaidi ya celeb, lakini zikupara. Ato feature white na para bado na kuona. Tureform, tureform, tuwache kuwapona.
Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top.
Badman miu linki na wagenje. Marezi ruche pe kuadoshwe. Vibe genje wanadalo sheng masters. Niki mochong nika namsi rivando. Nyagwanda kuwa kien kama pikni. Bakayolo kwa hii genge nyafutolo. Awana vibe wameidra ni machocha. Jinare miu piga simbo tolo. Lutu sikwari yagi mamnicha. Mokinji weni dungis kwa matunda. Psycho kila rima kuwa bugda. Psycho kila rima kuwa bugda.
Yo, giz, niko riko na zingati, giz, niko riko na zingafu, giz, niko ngeso na morata, niko mboka na mashata, giz, niko riko na zingati, giz, niko riko na zingafu, giz, niko ngeso na morata. Nikomboka na mashata.
Shatare atuwezi rienga furda. Maruche masangwenyi wa bugde. Nikonditi mewolit kuboswe. Nikiduit wana VX ni ma bad mind. Subenje kila mdowi brigenje. Broka vi kwa inzagi kanje bro. Makuela miu kasuka salopa. Ndesa kuwateka na mnesha. Mzaga kuwajaza kangito. Shashken miu pigia ni za DY. Nichma bufalino na jatimo. Jamse kuwa pandis na maniple. Jinre zimerienks tumemokre. Kanairo tumegova na dikuwako. Ronga ni wadie na walajo. Kevin ya marine kuwa boombrush. Ijuga watalego awazawe.
Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Niko steam, niko wabling na machaji. El Njavati, mendo wa mariai. Kuzingati bila ata gifla. Mendo shifu street mainadi. Giz giz kuwa icha kuwa kata. Na my grade zimenguata. Mr. Go missing mtani hata. Nikenda suwa mwezi niguduka. Ika James Riang ni kugasta. Rima mi wate kigiza kifasta. MG tunaletaga disaster. Na wachai utadhani mini pasta. Niko round nime pull up na mchupa. Makangede nime kuja kuwa tuma. Niko round nime pull up na mchupa. Makangede nime kuja kuwa tuma. Makangede nime kuja kuwa tuma.
DJ Chris.
I am baby.
Ya selector, pandisha hiyo debi alafu pewe seneta.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Kikisha bana nayo nayo bana selekta. Chunisha kinande bakisha biki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selekta cheza na iyo tempo. Shukisha bana nayo nayo bana selekta. Chunisha kinande bakisha biki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selekta cheza na iyo tempo.
Oya selekta, pandisha iyo debi alafu pewe seneta. Msupa nilimpoteza kahada iyo semester. Na sina pesa mani vele mina hemesha. Napiganisha kwa mrenga mini kikereka. Liza ni nani misi ovyo ovyo. Kam kadi bangi mpate madogogyo. Ikibidi mina endea mukopo. Chunga bibi usijoka nilelea mutoto. Nairobi walinikanya. Noche kutumia super watu maimoji za biringanya. Napori meja wanyama yondo rizono utapata kwa ngozi nimeja malama. Eka irori broka unadai kuroria. Nina mamorio na mangwai kwa gunia. Yako ni maoni jo msori sezi umia. Uvangi kondiko kwa ni ugopi gunoria.
Shukisha bana nayo nayo bana selekta. Chunisha kinande bakisha biki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selekta cheza na iyo tempo. Shukisha bana nayo nayo bana selekta. Chunisha kinande bakisha biki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selekta cheza na iyo tempo.
Ni mingi talala nikiomoka. Mistari na waroro kuwa roga nikisonga. Nimeshika mic si mama anza kuzitoka. Na selekta patiwe chupa kwa bili yangu. Angusha tingisha baby napendo kiwine. Miracle nimefanya ni kufanya ukue mine. Kwa makali kidogo si kwa gini merilai. Nani alikuza mama oh my. Cheza na yo selekta. Wamelipia hawafai bana kuteta. Wenye maumbo wako sawa na hiyo tempo. Usiguze waya utaribu mambo.
Back to the top, tunawakanyagia siku zetu on top. Chukua niko mesaviwa kwa table on top. Me love it when you wine, you don't stop.
Shukisha bana nayo, nayo bana selekta. Chunisha kinande bakisha biki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selekta, selekta, cheza na iyo tempo. Shukisha bana nayo, nayo bana selekta. Chunisha kinande bakisha biki anateta. Cheza na rada ya warembo. Selekta, selekta, cheza na iyo tempo.
Sumbu tupa msuke tuende irema. Nisha mdimbi tiki na dai kumkembo. Selekta cheza jipate ya lirienga. Ni mchoche ni mchembe tele ya litepua. Nadoba ni kiblizi na nachuka radi. Nona mandimju minisha mbulu na makali. Isha shumbo tola mongo isha toa uradi. Msupa chumbu tura na tupa kama mabati. Ginamba tarekoveri na chase na konyagi. Cheza doba legendary kama Coast Gavi. Zayamba tekewekeza kucheza nandaki. Selekta tukichumbo tujajo waramba.
Oe oe selekta cheza na rada leo tunataka zile beta. Vile tumefika lazima watateta. Leo nimekuja na mbogi ya kufuliza pesa. Wale wa uptown tingisha tupatane downtown. Bills ikikam tutagutuka na hang down. Tamasha mebamba bana kwa nini wagwan. Check hizo mikono jungoma ni apanda. Chupa zina kam zikigo. Kinanda zinatunishwa manze lazima zifikiri ko. Na mina penda vile kuna go. Kidogo kidogo lakini bado jasho natoka viso. Tanipata kwa chum na wakosho do wangambo. Wanitolea form jumindo fundi mitambo. Haluta na mtenge zishike ni mkembe. Wabebe wabebe wasese watete.
Kwanko
yeah. Mavo on the beat.
Siski Siski Siski. Niliambiwa ni muache Siski. Kamote Kamote Kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani.
Dodge, epa, dodge vikuwa.
Dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, 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 dodge sahani. Dodge, epa, dodge vikombe. Dodge, dodge.
Hey, this is your girl Vivian. And you are listening Kwanko. To VDJ Jones. The Superstar.
Mavo on the beat.
Siski Siski Siski. Niliambiwa ni muache Siski. Kamote Kamote Kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sijali.
Babe supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski Siski Siski. Niliambiwa ni muache Siski. Kamote Kamote Kamote. Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isikuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski Siski Siski. Niliambiwa ni muache Siski. Kamote Kamote Kamote. Painting ametitika.
Yani niko mangua impaka na jiat mai. Lakini tunani bamba ni eti nisha teka mai. King kwa hii scene unaweza finya repeat. Na vile na kaza beat nime pull up na genge machua. Kuwa makati ni dizzy. Tunainua ikron nyinuwe ni misuli. Heshima idumu tukibonga ni sumu. Toba inagonga we sizi ya machungu. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Huku ni machampe na maguji tu.
Menchi kama kawo wasi need campaign. Main event the rest wana
una hate na bado uko underman. Mini bazuwe bado ni kijana. Teka chick pills buda punguza kujigamba.
Maguji na majampe, maguji na ma. Maguji na majampe, maguji na ma. Maguji na majampe, maguji na ma. Huku ni majampe na maguji tupu. Maguji na majampe, maguji na ma. Maguji na majampe, maguji na ma. Maguji na majampe, maguji na ma. Huku ni majampe na maguji tupu.
Kikanyaga jiji ni PG. Bila mita mimi CG. Kupede kale now they call me kung fu. Unachotaka unapewa sote ni full. Mahewa ni juzi tunli wazima chuku chuku. Seti tupunguze mafua. Washandu kuchukua. Bebeza sasambua. Magwiji tunakamua. Hita kakitumbua. Koto na wasugua. Safi tusha tanua fua. Najichukua.
Gaza na nduru lakini misi kokus. Ni kama reggae nobody can stop us. Sipendi beef guze njoni makakos. Una dislike na weni fun bila papas. Kasi ya mavo hiyo ngoma imebit. Najua huja get hini mavo on the beat. Sick shit, son take a sit. Akichora saba wako bado wako fix.
Maguji na majampe, maguji na ma. 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 Sabe
Mbebo inama ni kamu na pigwa sindano ya haga. Zigo ni mzirte mikemea sana. Inawasha na kikotu sawa. Napigwa sindano ya haga. Zigo ni mzirte mikemea sana. Inawasha na nikotu sawa. Inawasha na nikotu sawa.
Inawasha na nikotu sawa. Inawasha na nikotu sawa. Inawasha
na nikotu sawa. Inawasha na nikotu sawa. Sabe Mbebo inama ni kamu napigwa sindano ya haga. Zigo ni mzirte mikemea sana. Inawasha na nikotu sawa. 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 Inawasha na nikotu sawa.
Kuja kupatiwa vitu dong dong stone stone. Kinama neshika nika yo bon bon. Mitonjo na kumbani smame nika nko on stock. Na top top na miwa na chuna kipiga shop.
Zende mbe neza funga mgumba kanba kimedo nisenga. Mwambia neza chukulia jola fundo. Nika myo saida kanisho neza namba fimbo dige. Nika ina saida cholda kudo on window driver. So mina job and I die.
Nimetulia kijani na vijana wangu suku nyona. Lazima ulipie madame na tawale ndasi. Ni kama nikongu so lazima nipe malipo ya mine. Kazi ni kazi na jata ni jata. Lazima nipate vile mina idai. No mana wanachanga vile na tawale ndasi. Ni kama nikeze ya mine.
Inama ni kamu na pigwa sindano ya haga. Zigo ni mzirte mikemea sana. Inawasha na nikotu sawa. 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 Inawasha na nikotu sawa.
Kesho mina fuka boda na jeshi yangu bigi unasikigogo ni tambora. Kubisha na mbugi minonesha mbugi zingine bonoko zina ni chocha zi. Tasipiri na mbugi medipin matalanta. Leona sitikaya na penda ya Mary Jane. Kama polisi ni mota moshi mbili suwa iguani. Na zingine za kufikisha mali unadai. Mali unadai sini mali unadai. Ndo tukate ngango, tukate kongo. Tukate gilbis tuwaze kubanjuka. Tukate gilbis tuwaze kubanjuka.
Avile A, mikoka mejiti. Avile mbogi yangu manze koka mejipin A. Nazina kutu, nadai mutu. Nataka kitu ndachachisha na kirungu. Fomi kigongi na dili ni manjugu. Nadai turi ntapikisha kama nduru. Ntakibonya, nitakikonya. Tukifika place na kipea nyonya.
Inama ni kamu na pigwa sindano ya haga. Zigo ni mzirte mikemea sana. Inawasha na nikotu sawa. 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 Inawasha na nikotu sawa.
Wataka washe, sikatingasha. Na washa shada, na teka gala. Nepiga puff kwa chote na itisha gwala. Bado na gwara na chachisha sina swara. Bado Kampala na kula toto na para. Boom, nilikula nikazama pana. Sitawezana kama na kamba. Mi wanapenda tute kama wana.
Kama ni kamu na pigwa sindano ya haka. Zigo ni mzirte mikemea sana. Inawasha na nikotu.
Oh dear, oh dear. Intake of booze is alarming here.
So bad.
Ulevi atmosphere. Wanjo he comes, oh dear. I've kunywa all my beer. Kidnapping of booze is rampant here.
It's rampant.
Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Sulini achia.
Yeah. Put it down, 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 get loose.
Okay, okay.
Put it down, 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 get loose. Yeah.
Nimezungu kwa na nyonyone kinyonya madrinks. Wamebeba mamizigo zinajeza ga jeans. Hatufanyi video call, situfanye booty call. Kama over girl, horizontal vertical. Dakitari wakafuti nimekuja kupin. Kama hii ni baraka itakuwa jesin. Chafu waga sin, tunakuja na bin. Shida gani my idea, booty down don't fear. Tunatesa this year, that's the main idea. Kana kani kora kena beer this year. Tu baby don't fear, get down my dear. Gotea give battle, Johnny yako walk in.
Intake of booze is alarming here.
So bad,
ulevi atmosphere.
Walala.
When Johi comes, oh dear. I've kunwad all my dear. Kidnapping of booze is rampant here.
It's rampant.
Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Suli ni achia.
Booty down, booty down, booty down, booty down, booty down, let loose. Booty down, booty down, booty down, booty down, booty down, let loose.
Sexy.
Broke it, put it down. Bang ting trendy pale insta. Ameivisha na leo mkuchoma picha. Na muivisha kikolongeza kishisha. Kuchi kuchi leta sinka muhindi. Mamuzinga kamenyonya kafirimbi. Kaki inama na karaidi kifikifi. Na ipepeta pepeta na kaposho mahindi. This techie ni kamesi. Weni mfanika unabonga currency. Kana funja shingo kakiseti. Mira on the wall ako kwa lona piga selfie.
Intake of booze is alarming here.
So bad.
Ulevi atmosphere.
Walalala.
When Johi comes, oh dear. I've kunwad all my beer. Kidnapping of booze is rampant here.
It's rampant.
Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Suli ni achia.
Put it down, 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 let loose. Put it down, 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 let loose.
Nail kata vile na kata kucha. Nipate booklet amasha na wasupa. Jembe tenji mipiga lumbu tuku. Jicho nyamba taya nimechombo toma nduku. Hey, hey, utafika blade. Nikona busy, ge flani neza kutegea. Koko shuo yuko busy, neza kungojea. Sing along, goma zango vile mochorea. Niko high all day, nazima kerea. Rasta na gote kwa kichwa na socks pia. Wanaita kama rengine, so mina wafea. Tuna party ndani kwao, situ kitokea.
Walpa. Intake of booze is alarming here.
Baro,
ulevi
atmosphere. Trace, city tenas empire.
Hiyo asa kia mungu si mchezo itabidi amenama nikatoe mapepo na kibonga kangose nikabaye rento nikafa nyema mitoka ni uzielebo nimechoka dili darling za kutafuta membo niko kwako I swear mister kimaneno niko hapa nataka tukajenge malengo na nyumbani wazazi wakavalishwe lebo ma designer sitaje hizo vitu nataka ukitaka na namba pia benki unapata ni mashaka nikipenda natoa urasta niko hapa sitoki mpaka mimi nikupate.
Pom ni amadengi, ya madengi kuna boss niko stenge, koring na madengi, rada ya mapunde, pom ni amadengi kuna boss niko stenge, koring na madengi, rada ya mapunde. Yamabunde
game unitai unita oya oya design nakapenda chiki kwanza nikamomo nilianza kukapenda kakiwa kamono jumini aditita mistari na ivisha mangios mina dinga kitoka na watoka mashida na watoma kajing kakirimba mawela na ivisha mafala na watoka kajing na mading juking mapunyeto niko rieng nina ntoto makejani umamboto kakiringa umangoto chikandom na kimazi kishika tunde bash kwanza vile miuban
kishika tunde bash kwanza vile miuban
yamadogo kwa mabe gaweta leta jam ngoja kwanza kaijika baby kakendon block does na comes kibanja kilindo ni chaitu dakika tune tukizuga mall ducks ni wada paketi nani mocha wajada nikipurka kirai nataka nikateka kiu ai na genya na nikuza kutu ai kwanza baita kabaja ya shoe ai nione nikidifa kiniga ai mlonyo wako irieza niku ai lafu bana chikindenga analuku na jenga amedunga bila ngodhe na shepu ameracho mbala nekse nikifinya mandonge kasongo mandondo sina
ikifika weekendi boss tujikate, tujikate, tujikate.
Ikifika weekendi boss tujikate, tujikate, tujikate.
Milonyo ni donge mebidi tujikate, tujikate, tujikate.
Milonyo ni donge mebidi tujikate, tujikate, tujikate.
Mabuka ni wazi boss tujikate, tujikate, tujikate. King Kong boss tujikate, King Kong, niye ni shakata, niye ni shakata.
Yeah, jaberadwa ni sud, buta monda lost kodi. Tobi ndanyalo you the chance, monda miel kodi. Tuneza dance, shakusha kama tu dance odi. Nolivu msomi na fail to kulipa kodi.
Tuende kejanu tuwe sasa kiwa jia doshi.
Mtaji kama feel po hata kuchimba turi. Abirodoli, I don't joke, hey. Minataka ni kudare adikope. Wakina lisa, nta wa mada. Ni wabambe wanishika adupara. Tuwezane mini wako ni kutunze. Kule njugu kwa
pole baby girl come ni kukembe kicho mbaya nimekam na majembe niko fire niko mezo wali bingwe ita weta itisha upewe nifo ame mile we umesete uko testi sita wai kukutema mokorino anadai kunipima niko ridho na kitambi bila pesa
venyo mebebo ki nama ni marungu venyo mebebo ki nama ni marungu venyo mebebo ki nama ni marungu ni marungu ni marungu venyo mebebo ki nama ni marungu venyo mebebo ki nama ni marungu venyo mebebo ki nama ni marungu ni marungu ni marungu.
When I'm super vile umebebaga piki zangu zimeshika girl we cheza chini mama sita come come kejani zitu nice mbaje mbaje kitu hadi utoe moshi mulika pale kuna rungu mina taka kutoa songa girl inaweza lipuka tua tua mama sita come come kejani zitu nice niku mbaje mbaje kitu hadi utoe moshi
makali makali ah miumo chwani kiwa na team nare na maaskari askari ah nakani baleni message zangu guda ndani kwa ndani kwa ndani ah ni team nare ah nisimfane sini wakali wakali ah nimeleta sizzle jumlini handa
kaunita sizzle mkoba meivisha na kasura mewezewesha na penda niki smile suda sexy kama joker na beba joki boshi sampuli revolver na wasaka joma mbosho wa usunda mabocha na kama joma soko nilisare mjomba team nare zile shika shika cheki manguna mambino mingi mingi za kumada machura watamu wote wote cheki tuko pamoja mabusta wote ndani ndani kava masura
niki sizzle makali makali ah miumo chwani kiwa na team nare na maaskari askari ah nakani baleni message zangu guda ndani kwa ndani ah ni team nare ah nisimfane sini wakali wakali ah
mwaletea deko jumlini handa
nilichora wakatai mini gwiji design miwa kunywa woni tajamini be nikienda formoli ya nikamna sweet design mini mtamu woni compare na he unapona vibenje buda weni mnafiki nilichora story zako buda sikia weni ge kama we rafiki kama mishabiki kama haikuliki basi tulio sinipe kama stoshi ligi kama misifiki bado shoti mbili basi tulia mini break
kuna hit time kwa life kwa kanoma lakini ikipita walai wesema wagwan 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 we ni legend ba kuna hit time kwa life kwa kanoma lakini ikipita walai wesema wagwan kuna hit time kwa life kwa kanoma lakini ikipita walai wesema wagwan 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 we ni legend basi sema wagwan kuna hit time kwa life kwa kanoma lakini ikipita walai wesema wagwan 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 we ni legend basi sema wagwan
niko chini kwa fuko nina 30 lakini sijali mbona ongeza na kamati hejaba imelani nibaki na mabati zikinishika shinga na changa na kilati chum nikapatana na ule ngati home ni uko chini kwa mabati ruka ruka juu kama ndawo kuna ujingengine mi huwa siyalawo mini waka Nairo kwani hauni nawo mina Mr. Bunny ndo tunaround this tao cheki tunawabeba beba kimbao mbao anti nipe nimembao sini mejipin chikini nangao tunawabeba beba kimbao mbao anti nipe nimembao sini mejipin chikini nangao
kuna hit time kwa life kwa ganoma lakini ikipita walai wesema wagwan
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 when the legend passes sema wagwan kuna hit time kwa life kwa ganoma lakini ikipita walai wesema wagwan
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 when the legend manze sema wagwan
Hakuna tau tau, hakuna ya, hakuna yao yao, hakuna ta, hakuna tau tau Niko kwa tempo, wananita master Tingo za kugwara, tingo za kuruka, zote na zinawo Sinanga pupa, napenda falipupa Niko na siri, natoka Gota City Sini memedi, pasi mini pedi Mimi si mwese, mimi si mwese, mimi si mwese Mimi ni hustler, mimi si mwese, mimi si mwese, mimi si mwese Mimi ni hustler, sak Basi ninaomba uni bless Ninaomba uni bless
Nikona
sex Tomoka lini Nikona sex
Kwa ni nejipi na kakwata Nataka tukate tukue waters Natuna city shash tukichoka Alafu after that kunyorosha Nyorosha 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 Mina kunyorosha
Body count kama namba ya simu Ngoma inachuna polo kisikia uchungu Mindio chief so expect jokirungu Chapito emoshi inuke kinduku Tryant, Johnny Sins Gaina mindio Dr. Ring Ding Natukuro chavu surambaya na EDC Yata ena B nikusi hibi hey, I'm kidding but me sim toy I'm wedding si unacheki moshi I'm chimbaing dani ya kikoi Ami vying afungwe na kifoil
Kwa ni nejipi na kakwata Nataka tukate tukue waters Natuna city shash tukichoka Alafu after that kunyorosha Nyorosha 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 Mina kunyorosha
Stana lesa daka disipina cash Nipena fast Ilete joma teiko bash Wote iko bus Mangyos kadash Maboy kata Na kila mtu ako idha Tunafanya vitu nika tunashop vida Ikus bila kasidi buda hiyo shida Yo shinda Jo mina die mimba Na die linda Nyorosha joni buy rinda Ni buy kinga ni kuride Kwa idinga Na mini threat so jo Utai linda Niko na do so Kuna venye utai kinda Jumini mode Maviboko ntaipiga
Kwa ni nejipi na kakwata Nataka tukate tukue waters Natuna city shash tukichoka Alafu after that kunyorosha Nyorosha 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 Mina kunyorosha
Ohoro waku Mwadwa wakwa Oka hanimi Gotware wakwa Onyite hado Jigwe wega Dere to jiji Mwadwa wanyoba Mihuja mkamangara Na maswara Nimekafunga na mimi simkamba Ni itenenga jumaze na wamada Sina wamada mada ki disaster Chiki niko anda anda kama panta Na niko macho macho ka omena Shaki shash gathe ohoro wega
Yeah, miubonga na jani kikam Miujichota mbaya kwa mafala jumamani kifaa Naka uja top up ni reverse Spendi competition, gai kona kam na sila Sawa, mista kijua juna penda haga na bare yo kifua Nasema hivi nataka jotu kwe wawile Ukigamivi ushajuanga form kupewa midi ala Nakujua sana na unapenda nga banana Na iya pasi kitanda na unaniite kibanda Isi ndizi iza hapa nina guava
Unataka taka roaster ama roke pia Ni bei kidogo nitakufikia Alafu kuna vile unaniangalia Na macho flani ndogo tamu za kunipimia Unanimaliza ukiniangalia Maliza ukiniangalia Unanimaliza ukiniangalia Maliza ukiniangalia
Fingaliza mada shirot Backside umebeba kilo Na kufata kila mali yugo Unafanya wanavunja shingo Mamacita, señorita, bailando Mamacita, señorita, bailando Cheki venya navo wine Cheki venya navo grind 420, nikiseti Bado umestick tu kwa mahedi Mali safi kende chainzi Bad boy, mina die bad girl Bad boy mina die bad girl. Bad boy mina die bad.
Unataka taka roster ama roke pia. Ni bei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unaniangalia na macho flani ndogo tamu za kunipimia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. 3, 2, 1, 0, mi ndio baba. Miuzi washa nalipua ka Osama. Ukinipenda ntakulitka Obama. Na sister skiza ghetto siwezi hama. Na lililan kuwa humble yo. Siyo leo bana ni tangu tukitambo jo. Attempts na kuwa gabizi niki gamble don. Kukupata sitaki shindwa kuku handle no. Najua pole pole na vibe yangu nitakushika. Kabla zifike jo situa kisheshisha. Nataka kareja kukushika shika. Na vile umebeba mina venda ya kukushika. Unataka taka roaster ama roke pia. Nipe kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unaniangalia na macho flani ndogo tamu za kunipimia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. Unanimaliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia.
Record your music at Superstar Studios for just 10,000 Kenyan shillings and get free marketing for your music. Contact +254 743 364 259.
DJ Jones.
Okay. Your cartoon.
I read time music.
Reckless.
Now to go on.
Jenga day on the beat.
Mona umelewa. Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa. Mbona umelewa. Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa.
Nitambua unadai nini bro chukua. Nani ndo ananunua wakipewa pewe wote. Si chai nasema pombe. We naye unakata ng'ombe. Niko maji buda pole. Nilikuita form ukachelewa. Hasa yona mina staga. Mina staga junmelewa. Niko maji watani miss. Miusele daily check ya kuna siku neza miss. Miukata daily lazma Johnny Blake.
Mbona umelewa. Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa. Mbona umelewa. Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa.
Leta kwanza glass.
Mama.
Waiter, nisha panda glass.
Wewe.
Staki guarana na nikokoba. Sipendi kuchana na madada. Leo mindyo soseti ganji kibao. Nafunga kikosi kwa bichi mabao. Hey. Wife ndo kubonga na mi baba yao.
Baby usi come home kama umelewa. Tena usi come home kama umechelewa.
Na leo niko maje, sijui nifanyeje. Ebu kwanza tupige story. Nina wife lakini usiwore. Cheza chini ndiyo lugha. Suna jua wife wa mkuvuruga.
Mbona umelewa. Eti ujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa.